Paulette Kulbali o suko debbo gondo le dende nodde saran bugu o do suko debbo mo du mudum barta duubi chapantati sa yihi no yeso mudum wori fan yurumini yeso go fulatiki lame lame.
Mon papa
yenni abba am findi o do nyaw o ni woni Fatuma mako min dun no wardi o do nyaw o sarungul wala fufu nafikam fufu wattu tubako am fudo de jandeji am di fay goto jaba jorade bangi am jogabe kay anane famin jati ka joni ko war mudum samti
ki avant.
Docteur Mamoudou Djekite andando kabaru guri le sud hôpital ndubbe noddite dermatologie do bomako do hali ko lati sababu o do nyaaw ko jamarnde anda sanne
le vitiligo
o do nyaaw guru o na satti sanne sabi toke o le terno ma jati urota munde hande haygude guru o nde jati sawmi ta toke de asulu nyaaw o koy anda ko no haniri won docteur hultibe tavantati le temedere bangal sarabe don goddo dum ne dan wawi sawdi o do nyaaw o te dum wala fagote sarabe ma go hultibe wiide sato dum billi e alhali joobu tiyalaji bangal hakillo tampereji chatudi e ko nande mun
o do nyoko buri hewde fu e nguru neddo do nangi buri fu hebudo mo yaltata dum woni yeso na wakkatiji dande wakkati don wa yaltude koyde jomun na e juude mudun cawbe o do nyowan gad wakkati fu imadraji wantun jaltinan kalisiji teddudi ka fu chamtantake kedden be do yimbel sigaso kanya kajolo ko sifido hen
banan ni nete sefo
nka anda fi hono kemmi o do nyaw lulludo vitiligo mi taki tan sifaji mudun do nguru terre mi bammi si safareji fu cilidi mi su dotoro sigasu dal fuf nafaali sato puje kewde yaltata do terdam won hultibe jaati dum do nodda jam do jum min kay terdam fuf wati bangal sawrugo safareji balebe e toku e fuf wadal fa hunde nafaali
tiafaje kewde kambe sawrobe be jillindirta wakkatiji dum way boyte wiide jomu santente du e jungolando woni docteur Mamoudou Djekite dogotoro sudu no dirte dermatologie do pomako do
le vitiligo
o do nyaw lulido vitiligo o kabar mudun anda ko no haniri won no dabareji dim mbawi tutude ñogobe bokkat juuno kay sarugul mudun na wodi buri hawde safariji di ebata lile de ngirude de gamen ga kay wala tafu da andon ñaw ko kay na wawi sawrede Fatima dum wawi dum no satude ay su wodi sawrede den yo ñaw fono bibi ni anda ka fa yottonu
al mustafa ag ibrahim jiado direli lamu tumbutu wolitidi sa sayu o do ñaw jamarde nefete
ko vitiligo a hayno no ka
mi findai fi o do ñaw vitigo ni e bandan gorko teki dum do guri terre amen mi mil non yu tan ñañare mi itti kalsi fa heewi yalla sawde dun ka fa hande dun nafaali won hultibe o do ñaw o yo dungu sa to su ñu be jeewi nguru amen be kulan jaati buru fufu rewbe be wattu kubbu proto satude
kanko docteur Mamoudou Djekite o hollitide o do ñaw o raabata jamande juddin hakkille mudun cawdo ñaw o do hana yaagirade
vitiligo sur la peau noire
vitiligo o do nguru balejo na satti san ngal jaati la tari sababu do ne fo hore mudun kuteji mudun no mona bana su ñaw o jillondirke e ñaw jigudi nange na mo eni sanne ñaw vitiligo ni mutude ñangude dum sato fuf o do ñaw o ana fi la tari sababu ne do hitne ser cawbe ñaw o do na hani tinade yaade sur docteur yalla lolir be dermatologue be jewta kabar mabbe
cadele godde matede no yimbe le wobbe gombe le nokkule goddude kan hebirde chafaje